Hey,
it's the kids, baby.
Turn me up, it's the kids, what up, man?
Senator.
You lit boy. Aye.
Four.
You lit boy.
Aye.
Yeah. Na kule bati na vutaki brother. Kwani pesa kitu gani leo kwenye pochi pesa nyingi shazi jaza. Leo staki story mingi sana na to feel man ni kuwaka waka. Feel like beat, feel like pop, mommy man black black. Leta chupa kala ni menduki. Leo staki share na magupi. Na kule vitu fani kama cookies. Hai ni menduki, hai kama Scooby. Nataka fuwa nguo kina new bitch. Mana toto kari au baruki. Mwenye sote fani kama Ruby. Shape big booties, wanna little moody. Yeah.
We turning up, yeah we turning up. I swear we did it, we got it, we done did it, and we turning up.
I got a game, I got a fame, I told the kid none, I go insane, look at this name. Gang, yeah, man.
Yeah, yeah, yeah. I see she's tricking like a bon party, yeah, yeah. Tricking like a bon party, yeah. I see she's tricking like a bon party, yeah, yeah, yeah. Tricking like a bon party, yeah. Hini kama desturi, tuna waka waka. Watoto wakali tunanyaka nyaka. Na kwenye meza wana wana nyata nyata. They wanna join us but wana fiata fiata. Tena na hivi nilivyo na wivu demu na funga makengele. Agiguso popote nisikie makele.
Senator, senator kwenye Instagram roller joint. Danya taxi nenda mbezi weka biti ya estu kizi. Mwaga whisky diana sketi fupia love. Kotisi mindo ba, mindo tenda na officer na defender. Keja kija dija mpe, kesho kutwa kukumbuke. Kaunapenda mwana, chunga kili siguruke. Kukapanda baiskeri, bari ya nimezami ya meli. Jackson Mukangara, leo naendeshwa kama arasi. Na matumiseli ni kunza lusi, ndo mana mina kunye no manda washi choose me. Sipo kula bata, dapata tege la tumbo. Nta kuteka kisha, nda kutupa kwenye dampo. Kula bata, ukitaka, we piga makelele. Chupa nzima, ikiisha, we chicha. Kula bata, ukitaka, we piga makelele. Chupa nzima, ikiisha, we chichapa ilale.
Tunakula bata, 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 tunakula bata,
yeah, yeah. I see she's tricking like a bon party, yeah, yeah. Tricking like a bon party, yeah. I see she's tricking like a bon party, yeah, yeah, yeah. Tricking like a bon party, yeah.